ni funa ni to jura chini funa uzura naini baby ndo chuza ni dofa naini nendo ni chuza idani kande nendo ni chuza lufuno wabu kumari neri arudompa baby ndia ni funa Kaimin gasi kake Kampare Baby ritu erote Ritu erote Ritu erote Unaka badi ufenya sanereti Dimfuna badi titodi na kakati Ia mutembe ndepele watemba ne Changandicha wasongo shaba baby ne Ia nifuna nido turaji nifuna Uzura naini, baby ndo chuza Bidofa naini, nendo ni chuza Idani kande, nendo ni chuza Lufuno wabu kumari neri arubompa Baby kia nifuna Iwi ni yafuna Nde kia nifuna Ia nifuna nedo zura chinifuna Uzura naini, baby ndo chuza Bidofa naini, nendo ni chuza Idani kande, nendo ni chuza Lufuno wabu kumari neri arudompa Baby ndia nifuna Inwi ni yafuna Ndia nifuna Ia nifuna ndido zura naini Rabeba bana ni rote mabibi Uya jwitiba nifune nepezi Nifune nepezi Ori wafuna ndari yezo nto nepezi Ajnaga chawa songo shaba domu regera Ia mufuna zwa mkuma mabibi